God damn it. Bounce back na ilingoma noma. Backshot kisha waka na mkariona. Hawa na neno tusha teka wanajua mbona. Legendary way back chama na kambona. Hustle hard watoto wasiko sedona. Moto mkari kama stima lipwa transformer. Wagonjwa hatu bimi tunajua ngoma. Hili Gomora limefunga na Sodoma. Chapa rapa washa na soa kwenye ulingo. Kakichin black shit chit chini timbo. Black shake na unadui tu na ulingo. Na kuchapa na kubeba kicha chapa fimbo. Ching ching na kurudisha sire sama bling bling. Batalisi halisia kwenye picha blue screen. Macho kama Chinese bongo imeja green. I'm killing you softy rowling hills.
Yeah. Pisha mbele na pita kakako. Pisha mbele na pita babako. Pisha mbele na pita kiboko. Yako yeah. Pisha mbele na pita kakako. Pisha mbele na pita babako. Pisha mbele na pita kiboko yako.
Nalikuwa na mnafanya mnachofanya onke. Lile toto sijui nani kalidanganya onke. Mafia sijui tina lolote mnadanganywa. Mnageza so hamjui na vifanya onke. 1, 2, 1, 2, mic check, mic 1, mic 2, mic 3, mic focus. Mic 5, mic war, black low, bad boy, black Eric Presidente. Black Ile Mafia, black Eric Inyos. Nanyo Akira Mapepe, Bob Chula, pigwe macheke. Usitake ni cheke, wahenga walideso. Wapa sorry usirete, chakanya mbete. Kijeshi mkuu shot shot kulia. Ona watoto wamechansa kulia. Haste haste bahindi slow slow. Kapake mate tayari umesha shusha choro ro, ro.
Yeah. Pisha mbele na pita kakako. Pisha mbele na pita babako. Pisha mbele na pita kiboko. Yako yeah. Pisha mbele na pita kakako. Pisha mbele na pita babako. Pisha mbele na pita kiboko yako.
Hado boss kwenye blood kama dad. Panda shuka kama tanyuka na utoke maridad. Iron man chuma kwenye buwa dina mshari jua. Kazi kazi shusha mfuwa washa moto washa jua. Onya face na punja kama blick kwenye less. Siote test mendo wanye jina kinya na kinyes. Kino sio mwepesi mwana ndume naweza fuga na kuchunga na kiboko kwenye pens. Yes yes tattoo maneno ya kibish kwenye rovan tu. Tunazungusha shish kwenye ndo tatu. Anaitaka babarish bariro kibantu. Kama mechanjia ndis kwenye hori. Funny ain't it? Funny ain't it? Funny, yeah.
Back from the roots, from the roots, from the roots. Yeah, yeah. Pisha mbele na pita kakako. Pisha mbele na pita babako. Pisha mbele na pita kiboko. Yako jeje. Pisha mbele na pita kakako. Pisha mbele na pita babako. Pisha mbele na pita kiboko yako.